abanoonyereza abenyamidde olwa Uganda okulema okuteekawo enteekateeka n'esobozesa okunoonyereza okukolebwa n'okusinga ku byekuusa ku mmere n'ebirina tekinologiya atambulirako okugasa abantu obulungi. Newankubadde emyaka gize zeeyeyera nga waliwo okunoonyereza okukolebwa abakugu n'obuyiiya, ebiva mu kunoonyereza kuno ku by'emmere ne tekinologiya atambulirayo bisigala tebikozeseddwa, ebingi bisigala mu bitabo eby'abanoonyereza ku matendekero mu kifo ky'okutuuka eri abantu abibagase mu ngeri y'okukyusa mu neeyisa be ku ludda olw'ebyendya. Profesa Kirewo Natigo Kaaya omunoonyereza era aliko ku y'ekitongole kya Makerere University ekyebyendya ne tekinologiya ow'ebyemmere ategeezezza nti wasaana okubeerawo embeera ey'okuliziganya kati w'abanoonyereza, gavumenti n'ebitongole binakyewakosa abantu ba bulijjo okusomooza okwebatukutee boyinza okunogerwa eddagala nga bayita mu kunoonyereza. Onagamba nti bivudde mu kunoonyereza bingi bikoma ku mimwa ne mu kutongoza ebitebe biba bifulumiziddwa olw'ebitundu bisigala mu kunyigirizibwa okuba kuliwo wadde ng'eddagala liba lizuuliddwa naye ne lisigala mu bitabo.
Government, the 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 government,